ordinary tumekuja siku kata na shoka. Rabi msi tunakata na shoka. Kijana masha tunakata na shoka. Round this thousand tunashuka na chopa. Ordinary tumekuja siku kata na shoka. Rabi msi tunakata na shoka. Kijana masha tunakata na shoka. Round this thousand tunashuka na chopa.
Kani kata mindo shoka. Shoka eka kando. Gazeti zinajua tu hey. Hii ndio mambo. Damna kam Dodoma, mambo bado wako na shida sana na watibuka daktari. Hii ndio maana niko na mas na ordinary. Na national ni mkali, na smash kwenye party. Mi ndio get crushed hata mabonsa wanajua. Nishakuwa kahewa, napita kwenye pua. Tezo mi napanga, Mungu anaamua. Wasanii wanadai rabbit, kolabo ndani ya beat. Magrupi wanadai rabbit, kolabo ndani ya shit. Haujasikiza rabbit ana mambo ndani ya streets. Mi upenda club sana, saa zile doni nayo. Tunajua pale kwa kanta, nafanya kazi na macho. Akipita,
ninafunga.
Akirudi,
ninafunga.
Akismama, alafu zip
na fungua. Ordinary tumekuja siku kata na shoka. Rabbit si tunakata na shoka. Kijana masha tunakata na shoka. Round this thousand, tunashuka na chopa. Ordinary tumekuja siku kata na shoka. Rabbit si tunakata na shoka. Kijana masha tunakata na shoka. Round this thousand, tunashuka na chopa.
Sio kitu kawaida, ini jeshi ya kismat. Kila kitu tunadai lazima inajipa. Tunasababisha hata bila ajira. Leo ni maround kama watch ya majira. Tukiflow tunaleta mafuriko. Shinda buda langi hapo ziko. Biashara ya kupa kapunda rangi. Tukidondoka na chopa. Kaa glass ni empty, ambia waiter atopa. Kuna kutoka mpaka masaya. Jua kuchomoka ni a thousand na hapa na utoshi mboga. Wawili wawili kaa kwa akia noa. Unaona mbili mbili leo kweli utatoboa. Ulidhani uju utashiba nini? Wacha za ovyo, mando gogyo. Leo na mpango mutalala kwa mtaro. Na ulikuja njaro.
Ordinary tumekuja siku kata na shoka. Rabbit si tunakata na shoka. Kijana masha tunakata na shoka. Round this thousand tunashuka na chopa. Ordinary tumekuja siku kata na shoka. Rabbit si tunakata na shoka. Kijana masha tunakata na shoka. Round this thousand tunashuka na chopa.
Odyssey kabisha na kujipisha ndani. Ordinary rabbit na masha wakalahari. Mara perfect kwa boot. Jo samahani maheta wote.
Kaput kaput.
Samahani kwa boot. Ordinary siniko boot legend. Niliget leakage tena jo. Mini kamanage. Nilitetu wale watu walidhani wako set. Shikanisha zile wazilibaki ziko naked. Totally unrelated. Nasha kanikona na story such and such. Akanipa track katibuta weka kavas. Wacha contact kisha jo ungoje concert. Watu hapa wana mix and match. Ukue smart ulikala clash. Lipa uliget crash. Plus wale wame blast na wame jitrust. T-bash ni wale wana grash.
Ordinary tumekuja siku kata na shoka. Rabbit si tunakata na shoka. Kijana masha tunakata na shoka. Round this thousand